hatamantod mid ka gaara oo gududa oo garaadka kula siiyey gortanaaga eegal caashada gabdha hatamantod mid ka gaara oo gududa oo garaadka kula siiyey gortanaaga eegal caashada yartu waa go gabdhan weeye tangac loodon gobay weeye gobol qaydu guriga dugaris weeye tanu gaayo gursale weeye